Madeline nifunza jinsi ya kusimama kukachonjo. I used to get a beating nikikata kwa shavyombo. But later did I know that easy ndio zinani jenga. Vitu mob zilifanyika, some of them I can't remember. Walona fikiri ni marafiki ndio watakuja kukusaliti. Watafurahi ukiteseka, ukiwaite hawaitiki. But then again, nadhani easy ndio tabia za binadamu. Watakutenga kama umesota na wajifanya hawakufahamu. Na ile time umekafunga, ndio watakufuata kwa nyumba. Wakidai, kata viki, leo neza towa za unga. Junga weni yamini, sister junga weni yamini. Tu usipo ngori kwako, at the end utajipata chini.
Nitafanya nini sasa, ulimwengu wa leo. Nitafanya nini sasa, ulimwengu wa leo. Naona rafiki zangu, wananiandama vibaya. Naona rafiki zangu, wananiandama vibaya.
I don't see no friends. All I see is foes. They tryna take me down, but I walk with Jesus though. I don't trust you, I'm sorry, I think you need to go. Ain't nobody stopping me till I reach. And so I'm preaching out to these masses. Man, I think they really need classes and lessons on how to handle life, cause it seems to me that they crashing. So I give a little bit of education when I get a little bit of motivation. Time for some action, man, I wanna be a good example to all generation. Haters on my back, tryna bring our nigga down. Earplugs on my ears, I don't hear no sound. Mama told me, don't stack it up till the day your true fake friends move back. Let me do what it do.
Nitafanya nini sasa, ulimwengu wa leo. Nitafanya nini sasa, ulimwengu wa leo. Naona rafiki zangu, wananiandama vibaya. Naona rafiki zangu, wananiandama vibaya.
Yo, say bye to them fake friends. Fake friends kwa heri. Wana kamu kikula pizza, wana hepo kidishi kideri. Say bye to them fake friends kwa heri. Wakulenga ka umesota na wana kamu kikuona kwa teri. I say bye to them fake friends kwa heri. Wanataka kwa marafiki, juali nyona na hali beri. Say bye to them fake friends kwa heri. Akina Jose, akina Terry, akina Jerry, akina Mary. Talk fake friends kwa heri, fake friends kwa heri.
Fake friends say fake friends say fake friends squad.
Nitafanya nini sasa, ulimwengu wa leo. Nitafanya nini sasa, ulimwengu wa leo. Naona rafiki zangu, wananiandama vibaya. Naona rafiki zangu, wananiandama vibaya. Nia yao ni kutaka kuniharibia maisha yangu. Nia yao ni kutaka kuniharibia maisha yangu.